faço vijana baru baru, yeah. Ukinipanda uwezi shuka, shuka. Ikitwa uwezi ruka, ruka. Kutoka iwezekani, hani. Kwangu ni kwako ndani. Ata ufungwe shuka, shuka. Wakushuke matuta, tuta. Na kuone yanga mbali. Mimi ndo mwenye mali. Nataka tabibu anitibu, jumwalimu anajibu. The way you smile, you ignite my soul. Nipe your time, your body and soul. Ona majaribu ya usiku, unainama, sina nguvu. Mwenzako sina hali, hali, hali. Usiende mbali, mbali.
Una lift my mood. Umenitepa na umekwama kwangu. Nikioma vitu, nipe vitu zangu. Yeah, zangu aziezi shuka. You complete upumbavu wangu. Mama mia, tumia mamia zangu. What a sight, I got my eyes on you. On you.
I close my eyes now. Akilini na waza. Furaha ntaipata vipi? Meza yangu inahitaji viti. I speak my heart. Nimekosewa na my human pride. Na nimeona vile love is blind. I pray to God mercy miss my sign. When love comes my way.
Nataka tabibu anijibu, jumwalimu anajibu. The way you smile you ignite my soul. Nipe your time, your body and soul. Una majaribu ya usiku, unainama, nasimama. Mwenzako sina hali.